yabia ikiriza aba ikirizwa be okusaba yasoka na gulumiza erinya lyoyo nyini byonna nasabe mmere eyalero era nekisonyi wekyo nasaba naffe twogere olwalero tikitaffe tusaasire njogere kate kuba olwenkya terujja kutuuka osigaze essaawa eno yonka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule kyogere kate kuba olwenkya terujja kutuuka osigaze essaawa eno yonka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule
kagwa kulisoyo osoka kutuka jolaga oba kweta samango
echo chokola kulisoyo chikole neri kumoyo agende okukomaho akusange ngatalo sanira chogere kate kuba orenja terujja kutuka osigaze sawe noyoka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule kyogere kate kuba olwenkya terujja kutuuka osigaze essaawa eno yonka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule tubasonyiwe bonna batusobya kuba botosonyiwa nawe tolisonyiwa naye nkosi lyekonda ku mwoyo kyokka nosaba ng'olimbalimba tabakusobya obasonyiwa teweerimba kyukira katonda kyogere kate kuba olwenkya terujja kutuuka osigaze essaawa eno yonka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule kyogere kate kuba olwenkya terujja kutuuka osigaze essaawa eno yonka weenenye osonyiibwe lwakyo linda ebyo ebyenkya ate ekituufu nga tobimanyi wandibanga osigaza akaseera katono umule 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 wandibanga osigaza akaseera katono umule.